Sisi hatuna matata, hatuna matata, hakuna matata. Sisi hakuna matata, hakuna matata, hatuna matata. Sisi hatuna matata, hatuna matata, hakuna matata. Sisi hakuna matata,
hakuna matata. Miss don't worry, please don't worry. Hakuna matata, miss don't worry, please don't worry. Hakuna matata, miss don't worry, please don't worry. Hakuna matata, hatuna ngori, please don't worry.
We are travelers around the world. We are travelers around the world. We are travelers around the world. We are travelers around the world.
Hatuna matata, hatuna matata. Sisi hatuna matata, hatuna matata, hatuna matata. Sisi hatuna matata, hatuna matata, hatuna matata. Sisi hatuna matata, hatuna matata, hatuna matata. Sisi hatuna matata.
Wanatuzia ubaya, uli hatuna baya. Tumelitaya, wao bado wapo shule. Wapewe dao, kina kidao. Tumejipata, zetu ni bata. Usipo tufata, hutu tupata. Sisi oloko, sisi onyoko. Watu wa mitoko, ndani ya mikoko. Wabaya tunaishi nao. Hata wanafiki tunaishi nao. Fake marafiki tunaishi nao. Wakituletea unafiki tunaishi nao.
Hakuna matata, miss don't worry. Please don't worry. Hakuna matata, miss don't worry. Please don't worry. Hakuna matata, miss don't worry. Please don't worry. Hakuna matata, hatuna ngori. Please don't worry.
We are travelers around the world. We are travelers around the world. We are travelers around the world. We are travelers around the world.
Nana tu masala kwa Mungu juu. Sala kwa Mungu, tuma sala kwa Mungu juu. Nani awe na mimi, awe na wewe. Mimi, awe na wewe. Awe na mimi, awe na wewe. Mimi, awe na wewe. Awe na mimi, awe na wewe. Mimi, awe na wewe. Awe na mimi.